Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Haleluya. Incwadi passage lethu lanamhlanje litholakala kaJohane. Incwadi ngokaJohane isahluko sesine ivesi lokuqala siyogcina emashumini amabili nesithupha. Ikhasi emabhayibhelini lekhaya u-94 kuya ku-95. Masilizwe izwi leNkosi. Kwathi ukuba uJesu ezwe ukuthi abaFarisi sebezwile ukuthi uthola abafundi futhi ababhadise abaningi kunoJohane, nakuba uJesu qobo engababhadisi kodwa kwakubhabhadisa abafundi bakhe, wayesesuka eJudiya wabuyela eGalile. Kwakufanelekile ukuba adabule eSamariya. Ngakho-ke kwafika eSamariya emzini okuthiwa yiSikiri, eduze nesiqhinti uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Kwakhona umthombo kaJakobe lapho. Ngakho-ke uJesu esekhathele ukuhamba wahlala ngasemthonjeni. Kwakungaba ihora lesithupha. Kwafika owesifazane waseSamariya ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, "Ake ungiphuzise." Abafundi bakhe babesahambile beyothenga ukudla emzini. Owesifazane waseSamariya waphendula wathi, "Kungenzeka kanjani ukuba wena ungumJuda ucele kimi ngingowesifazane waseSamariya ukuba ngikuphuzise na? Phela abaJuda abadlelana namaSamariya." UJesu waphendula wathi kuye, "Ukuba ubusazi sipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani lo othi kuwe ngiphuzise, ngabe ucele kuye, yena ubeza kunika amanzi aphilayo." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, awuphethe sitsha sokukha, kanti umthombo ujulile. Pho uwathatha aphi lawo manzi aphilayo na? Ngabe wena umkhulu yini kunokhokho wethu uJakobe owasipha lo mthombo, waphuza kuwo yena namadodana akhe nemihlambi yakhe na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Yilona lowo ophuza lawa manzi uyakuphinda ome, kepha lowo oyokuphuza amanzi engikumnika wona akayukoma naphakade, ngokuba amanzi engikumnika wona ayakuba kuye ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngukuphila kwaphakade." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuba ngingaphinde ngome, futhi ngingabe ngiseza lapha ukuzokha amanzi." UJesu wathi kuye, "Hamba, bize indoda yakho uze nayo lapha." Owesifazane waphendula wathi, "Anginandoda." UJesu wathi kuye, "Usho kahle uma uthi anginandoda, ngokuba sewuke waba namadoda ayisihlanu, naleyo nayo manje akusiye yakho. Lokho okushoyo kuyiqiniso." Owesifazane wathi, "Nkosi, sengiyabona ukuthi wena ngumprofethi. Okhokho bethu babekhonza uNkulunkulu kulentaba, kepha nina nithi iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhonzwe khona." UJesu wathi kuyesifazane, "Ngikholwe, siyeza isikhathi lapho ningase kumkhonza ubaba kulentaba naseJerusalema. Nina nikhonza eningakwaziyo, kodwa thina sikhonza esikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kepha isikhathi siyeza, sesifikile manje, lapho abakhonza ngokweqiniso bengakumkhonza ubaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba ubaba ufuna abamkhonza kanjalo. UNkulunkulu ungumoya, ngakho-ke abamkhonza kufanele bamkhonze ngomoya nangeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uMesiya okuthiwa uKristu uyeza. Uma esefikile uya kusitshela konke." UJesu wathi kuye, "Nginguye mina engikhuluma nawe." Leli izwi leNkosi. Amen.
Kujumoya kuthandaza usiyami ngiyacela mangihambe ngalini siyami ngiyangihambe imihla yonke nganye nawe Nkosi yami lilungile jongwe lakho awuhluphe thwalo wami noyabonga ngisahamba nganye nawe Nkosi yami.
Amen, bazalwane. Anginibingelele egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Ngingakaqhubeki nje ngokukhulu kuyithoba nokuhlonipha. Ngathi ngifika nje sengibeka imithetho. Ngenzela ukuthi ngingaphuka intamo ngithi uma bengangicela nje ngokukhulu ukuhlonipha le ndle ngapha ukuthi isondele sibe sonke ndawonye ngapha. Kuze ngizokwazi ukuthi sonke ngisibone la eduze. Ngiyathokoza kakhulu. Ome ngaphambi kwenu ukwazi wakabuthelezi. Ngingxenye nami ilunga le Bible Talks. Abaningi abakhona lapha endlini bayangazi. Mhlawumbe ningakwazi sekushintshile. Sebengibiza ngobaba kanjulu. Abasasho ukuthi kwazi sebethi baba kanjulu. Nkulunkulu sibusisile ngondodakazi. Izolo nje kade ihlanganisa izinyanga ezintathu. Samncaneke. Kodwa ngelinye ilanga siyethemba sokwazi ukufika naye lapha nimbono. Mhlawumbe okunye nje okubalulekile ngicela ukudlulisa ukubonga okukhulu bandla lase Christchurch Pinetown. Inkomfa lena kade ekhuluma ngayo sisi iMYC conference. Kade sinama students awu 18 mangaphosisi akhonza lapha ekhaya ebandleni noma khona lapha ePinetown and i car wash imoto ezene nayiletha ukuthi bayiwashe namabhure vorse nawathenga kwalekelela kakhulu ukuthi bakwazi ukufinyelela kwinkomfa bezizwe kaNkuluNkulu. Siyabonga. Angikhuleke ke bese singene asizukudla isidlo. Mhlawumbe uyabuza ukuthi kwenzakalani lapha. Azizange ukuzodla isidlo, uzobona mase sifika khona. Angikhuleke ke bese singene ezwini. Amazwi omlomo wami nezizindlo zenhliziyo yami mazamkeleke kuwe simakade dwala lami nomhlengi wami. Amen. Angiqale ngokubuza ke ukuthi nasi ihloko sentshumayelo yona indaba esoyibheka nje lena namhlanje kuseni ukuthi ukucima kuphi ukoma. Udidekile ke nyanibonthi nididekile ukuthi chaza ukuthi sicima kuphi ukoma ngoba phela thina siyakholwa sisenkonzweni. Kanti abacima ukoma awukhulumi ngama tavern, awukhulumi ngabantu abaphuzayo inkamba yakafara abayijabulisile izolo. Mhlawumbe khona omunye nje kumele abule lapha ekuseni wacima ukoma kwaze kwamcima akangabe sawazi ukuvuka ezenkonzweni. Cha, angikhulumi ke ngeindawo lezo. Kodwa ngibuza wena ukuthi okwakho ukoma ukucima kuphi. Indaba esifundelwe ubaba uMtshali imayelana nokoma ivangeli kaJohane sahluko sesine. Into ehlanganisa uJesu nowesifazane waseSamaria bobabili bomile. Ngakho indaba ingokoma ukuthi wena njengoba sizohamba lapha ukucima kuphi ukoma. Mhlawumbe lapha nje ekuseni uzocima ukoma. Mhlawumbe ikhona kade uye khona izolo uyovela noma mhlawumbe khona abantu kade unabo nenze nakwenzayo ucima ukoma. Ukucima kuphi ukoma? Sizongena ke endabeni ngethemba lokuthi masiphuma ngalegcineni uzobe usuqonda ukuthi ngichaza ukuthini ucima ukoma ngoba njengoba ngisho le ndaba kaJohane ivangela Johane sahluko 4 imayelana nokoma but i-focus kaJesu sizobona ukuthi isekutheni lo wesifazane amsize ukuze abone ukuthi le mthombo ayakuyo ezama ukucimukoma ngeke imanelise. Ngethemba lokuthi nathi sizoyibona kule ndaba, nathi sibone sithole ukuyihlolisisa ukuthi iyiphi le mthombo esiya kuyo sizama ukucimukoma kodwa engasenelisi. Sithole silokhu sibuyela. Njoba ngishilo into ehlanganisa uJesu nowesifazane ukoma. UJesu suka yasitela indaba verse 3. Kade eseJudiya, usuke eGalile, wayeJudiya. Mayafika eJudiya wabhabhadiswa uJohane umbhabhadisi chapter 2. Waseqala ebiza abalandeli bakhe bamlandela. Ithe likhulu ithimba likaJesu, bezwa abaFarisi abaphathi benkolo ukuthi engathi khona ithimba elikhulayo lapho, wabona uJesu ukuthi lento izomdonsela amanzi ngomsele. Wathi akabuyele eGalile. Esiyasitshela-ke indaba ukuthi uJesu, verse 3, wamuka eJudiya waphindela eGalile. Okuthusayo noma okumangazayo uverse 4 ukuthi-ke uthi umbhali uJohane kwakuswelekile ukuba dabule eSamariya. Angazi-ke uJohane ukuthi uchaza ukuthini kwakuswelekile ngoba amaJuda ngalesiya sikhathi, mawubuka imephu yakwa-Israyeli ngalesiya sikhathi, kufike kube iGalile phezulu, kube iSamariya phakathi, besoba iJudiya ezansi. AmaJuda ngalesa sikhathi sizothola futhi endabeni ayingadlelani namaSamariya. Kunokuthi adabule eSamariya, ayincamela ukucross umfula, awele iJordani, ayohamba ngale eDecapolis endaweni yabantu abangakholwa, kunokuthi adlule kulaba abangamaSamariya. Engabe uJesu wayekhathele noma khona okunye uJesu ayakuhlosile, angayibambi lejwayelekile, kwakufanelekile anqamule eSamariya. Mayifika ke lapha eSamariya verse 5, wafika emzini waseSamariya. Mayifika kukhona indawana encane mhlawumbe isigodi sakhona ebizwa ngeSikhari. Eduze nesiqhinti uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Mawuyilanda indaba emuva mhlawumbe uzokhumbula uGenesis 33 and 34. La uJosefa uJakobe athenga le ndawo wathi esezodlula emhlabeni waseyinikela ke kwindodana yakhe. Kushuthi kuleyo ndawo-ke yabe abantu baseSamariya kwase kuba yindawo yegugu, njengokuthi nje nathi nje abantu abamnyama eshowe la sithi thuna likashaka likhona, le ndawo iba yigugu. Nabo-ke le ndawo uJesu afikeka kuyo enomthombo, kwakunalokhu ukuthi nje lo mthombo owobabamkhulu uJakobe. It was important. Fika uJesu ahlale lapho. Verse 4, owesifazane, yambona uJohane umchaza kanjani, akasho akamnika igama, uthi nje owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, womile uzokha amanzi awasekho endlini. Ufica bani? Ufica uJesu naye uhleli womile akanayo into yokukha. Athi uJesu verse 7, ngiphuzise. Ayijulile lento. Umuntu nje uma engena emasangweni akho ethi womile, wenze njani? Umnika amanzi aphuze. Ubani ongakwazi ukoma? Kodwa manje indaba iqhubeki kanjalo. Awubheke owesifazane ukuthi uthini. Ivese ethi uyasitshela ukuthi uJesu wangena into okukha ngoba abafundi bakhe babesahambile beye kweminye imizana beyothenga ukudla. Verse 9, owesifazane kunokuba akha amanzi aphuzise uJesu, buka uthini. Wathi kuye, yini ukuba wena ungumJuda? Ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya. Yini kulo wesifazane ebaluleke kangaka ukuthi umuntu athi omile? Uverse 6 uyasitshela ukuthi kwakuyihora lesithupha, hhayi u-6 ntambama, isikhathi babesibala ngo-6 ekuseni. So from 6, u-6 hours kwakuwu-12 emini, phakathi ilanga liyiphakathi, kushisa. UJesu kade ehamba ibanga elide esuka eJudiya eGalile enqamuli, indawo yokugwadule le ndawo yomile ayikho nemithunzi eminingi, kushisa. Yini eyenza wesifazane uJesu omile ecela amanzi, angafaki laphana akhamphuzise, abuze ukuthi yini ucele kimi ngingumSamariya owesifazane? At least into esiyibonayo ukuthi owesifazane kubalulekile kuye ngaphezu kokusiza umuntu oyihluphekele ocela usizo. Okubaluleke ngaphezu kwalokho kuye ukuthi ungubani nokuthi ukhuluma nobani. Okubaluleke kuye kuye ukuthi ungumSamaria before okubaluleke ukuthi omunye umuntu udinga nothi ufunani. Yini ukuba wena ungumJuda ucela ukuphuziswa yimi engowesifazane waseSamaria na? Bese yachaza uJohane athi ngokuba abaJuda abadlelani namaSamaria. Jesu womile nowesifazane womile. UJesu bese sebenzisa leli thuba ke ukufundisa ngokoma okungaphezu kokomela amanzi. Akayiqalike lento uJesu uyayenza nje ikhatheni kwivangeli kaJohane. Unakho ukuthatha into ephysical ela afundisa into ebalekile ngezinto zikamoya. Kuchapter 3 ngayizola ebusuku kade khuluma noNicodemus. Thi Nicodemus mawufuna ukubona umbuso waNkulunkulu kumele uzalwe kabusha. Athi Nicodemus ngimdala ngizobuyela kanjani esibelethweni sikamama? Athi uJesu angikhulumi ngalokho. Kumele uzalwe ngomoya. So uJesu uyakwenza lento aqhubeka esebenzisa izinto esiyibukela la but ebenza efundisa ngezinto ezibalulekile. Nalana ukukhuluma ngokoma. Usethi ke wesifazane mayiphendule. Jesu waphendula verse 10 wathi kuye uma ubusazi sipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi ngiphuzise nga ucele kuye yena ekunike amanzi aphilayo. Uma ubusazi sipho sikaNkulunkulu. Yini eyenza angasiboni isipho sikaNkulunkulu? Yini eyenza wesifazane waseMsamaria angayiboni indodana kaNkulunkulu uqobo imi phambi kwakhe ithi ngiphuzise? Yingoba amehlo akhe ajonge ekutheni yena ungubani, identity yakhe ungumSamaria. Ngamanye amazwi umthombo obalekile kuye owokuthi ungumSamaria. Impilo yakho uyakhele kule identity ukuthi ngingumSamaria. Angikhathali ukuthi ungubani, uma ungesuye omunye umSamaria adlelani. Ikakhuluma ngumJuda. Iheritage yakhe emvala amehlo ukuthi angakwazi ukubona isidingo somuntu exakekile. But ngaphezu kwalokho iheritage yakhe imvala amehlo ukuthi angabona uMesiya ephambi kwakhe. I wonder if uJesu bengahlangana nathi namhlanje bese ngambona na. Uma singamboni yini esivimbile ukuthi simbone yini le esiyomele kangaka nesifunayo noma yini le esicima ngayo ukoma enze singaboni ukuswela kwabantu yenze singaboni indlela esingasiza ngayo silibela ukubheka ukuthi nje nakhe ngikufunayo to Jesu kububusazi sipho sikaNkulunkulu thubele ingqazivele one on one with God himself. What's her focus? NgumSamaria. NjengoMary noMartha. To Jesu, tatweni uyikhethele ukubalulekile ukuhlala enyaweni. Busy uyayaluza. Uma ubusazi sipho sikaNkulunkulu, ngawucele kuye eza kunika amanzi aphilayo. Khuluma ngani Jesu mayikhuluma amanzi aphilayo? Sobona indaba mayiqhubeka. Wathi kuye Nkosi. Wakwaba neconversation nomuntu uyitshenti nise you're on the same page. Ithi mayiqhubeka ingxoxo ubona ukuthi hayi man, athi sikhuluma into engafani. That it was yona into eyenzeka la. Jesu nowesifazane bakuyingxoxo kodwa but not on the same levels. Jesu ukhuluma into ebalulekile, amanzi aphilayo. Buka wesifazane ucabangani. Usacabanga verse 11. Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi. Uthombe ujulile. Uthatha phi pho lawo manzi aphilayo? Kantwana umkhulu yini? Buka futhi ubuyela kubani. Umkhulu yini kunoJakobe owasinika lo mthombo, waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemhlambi yakhe. Uyabona ukuthi ibalulekile lento kowesifazane ukuthi uyibandakanya nabantu abanele heritage kaJakobe ukuthi thina sikule ntaba nalo mthombo esawunikwa ubaba uJakobe. Manje wena mawuthi unganginika okungcono, are you claiming ukuthi ungcono yini kunobaba omkhulu uJakobe owabusiswa uNkulunkulu wathola lentaba wayethenga lentaba wasekha lo wasakhela lo mthombo esisaphuza kuona manje emva kweminyaka neminyaka. Ngiyabona ukuthi le ndaba yeheritage inkulu kulo wesifazane waseSamaria. Jesu waphendula. Uyabona ukuthi wesifazane ake akaboni ukuthi le nkulumo ibhekephi. Jesu wathi yilowo nalowo ophuza lawa manzi akabuye ome. Sorry, yilowo nalowo ophuza la manzi uyakubuye ome. Imapha amanzi akhuluma ngawo? Heritage. Thombo kaJakobe. Noma usiko. Siyayigqaja, singamaZulu. You build your identity. Uzibuka ukuthi ubani ngokuthi uzalwelephi. Ihambe ihambe leyo nto ikuvala amehlo. Ungabisakwazi ukubona abantu. Ukuthi sonke noma bezalwelephi simfanekiso kaNkulunkulu. Gcine sesikhetha amabala. Ungamsiza ubani. Ngoba ungamsiza ubani ngoba sicima ukoma. Tu Jesu lo nalo ophuza lawa manzi, ngamanye amazwi noma ubani owakhela impilo yakhe noma ocima ukoma ngeheritage noma ngosiko even nangenkolo, lowo usazophinde ome. Kepha verse 14, lowo oyaphuza amanzi engiya kumnika wona ngasayi koma naphakade, kodwa amanzi engiya kumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngokuphila okuphakade. Bonthi le ntombazane yaseSamaria iyayithanda le nto ekhunywa uJesu. Noma ingazwisisi kodwa nje ubona indlela aphendula ngawo verse 15, athi Nkosi, athi ukhuluma kahle, awungiphe amanzi ukuze ngingasezukoma, ngingasezukuza nalapha emfuleni ngalesikhathi engisa ngaso. Uyabona ukuthi kwenzakalani? Uthatha isibusiso uJesu afuna ukumupha sona sezinto zikamoya. Ucabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngezinto ezifizikali. Jesu ufuna ukumupha isipho sikamoya. Ucabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngezinto ezifizikali. Uyabuka ukuthi ngizowina la. Uyabona amathu alesipho. Kushuthi mina ngisekuvuka nje ngithi ngizokha amanzi. Even more, uzubona ukuthi uyawina. Why owesifazane eSamaria ezokha amanzi ngo-12? Bonke abesifazane kade bevukile, bavuka ilanga liphuma, lingakaphumi. Ngakekho umuntu ongafuna ukokha amanzi ilanga lila, lisho, elasehlobo futhi. Yini yena yedwa ngo-12 emini eyokha amanzi? Uzoyibona indaba siqhubeke. Uthe ngathi kukhona ukuthi engathi cishe khona ukungadlelani kahle noma ungaboni kani nabanye abesifazane baseSamaria ngenxa amadodana nawo. Awuthi wathathe bangaka omama ababekhala ngamadodana abo ngalowo sifazane waseSamaria. Manje to avoid ingxoxo nama-conflict uyabayeka bonke abesifazane bahambe kuseni ahambele yedwa emini kungekho muntu. Shame. Cashile. Kanti namhlanje uzothi uyacasha afice imvana kaNkulunkulu imlindele. Nkosi, ngiphe lawa manzi ukuba ngingomi, ngingabe ngiseza ukukha la. I wonder ukuthi iziphi izinto nathi mhlawumbe kwesinye isikhathi. UJesu athi ufuna ukusipha izinto ekamoya, sicabanga ukuthi usho izinto ezifizikal. UJesu athi ufuna ukusibusisa ukuze sikwazi ukumelana nezimo zomhlaba nokusinda kwempilo nenhlupheko nenhlungu nayo yonke into ehambisana nokonakala komhlaba. Sitshe nithi uJesu ufuna ngibe nemoto enkulu, nomuzi omkhulu, nefamily enkulu. Ufuna yonke into yami ibe smooth flowing and walk in the garden. Nalo esifazane wasebalile nje ukuthi bala bo. Imagine angisaye emthonjeni. Amanzi nje endlini elokhu ephumile nje. Elokhu ephumile nje. Mhlawumbe nathi samukele ivangeli isitshe enta sisephinde kusebenze. Ngoba sezwa kuthiwa uma wamukele ivangeli uza kuKristu uzoceba. Misunderstanding the gift of God. uJesu abona ukuthi hayi owesifazane ngiyabona ukuthi akayizwa lento engifuna khona la ngifuna ukumusa khona ngifuna ukukhombisa lo mthombo of heritage and culture awumane uzubona awumanelisi athi uJesu athi khombisa omunye umthombo oya ku tu Jesu hamba ubiza indoda yakho uze la verse 16 yabona abantu ababili abasingile mabexoxe bese kufika leli point yokuthi khona khona naye yabona manje ngixoxe inkulumo ihamba kahle bese uyabala ukuthi hayi yabona ngathi ngithola insizwa yangempela noma uyitshenta uthola intombi yangempela kodwa manje kumele ngibuze ukuthi ukhona nokhona Jesu mayethi kulowesifazane hamba ubiza indoda yakho ngiyasola owesifazane wayesebalile uthi yabona ke le ndoda ngizokwanela la angeke ngiphinde ngikhe amanzi mangaqo athi uJesu athi hamba ubiza indoda athi anginayo mhlawumbe walindele uJesu ukuthi uzobeka amaganyana bese yaqoma khona lapha emfuleni owesifazane waphendula wathi anginandoda uJesu ke athi usho kahle ukuthi awunandoda ngoba usuke waba namadoda ayihlanu kwayo nale onayo akusiyi indoda yakho ingakho ucasha uzokha amanzi ngo-12 bonke besifazane bebhizi emzini yabo nayo le akusiye yakho lokhu usho ngeqiniso owesifazane abona ukuthi hayi kangomunye umhlathi it's getting too personal it's uncomfortable let's change the topic as no more have you experienced that if uthi uvangela umuntu umbuzo imibuzo ezomenza ukuthi ayicabange impilo yakhe ayibuze abona ukuthi it's getting too personal nowesifazane wayefila kanjalo kodwa oh nkosi ngiyakubona umprofeti ngoba umprofeti hayi esikhulume nazi ke ezenkolo shintsha indaba yelokholweni okhokho bethu babekhuleka kule ntaba nina ke nithi Jerusalem indawo la kufanele kukhulekwe khona sifike kanjani la siswa ku relationship uyabaleka but ubalekela umbuzo obalekile uthi thina amasamaria sazi ukuthi nakho la kumele sidumise khona ngamanye amazwi wazi ukuthi thina amasamaria yithi abaphathi benkolo yithi esazi ukuthi uNkulunkulu udunyiswa kanjani kuphi kanjani in other words any other religion noma abanye abathi benzani nenza kuyikho yini baningi abantu ngaphandle labayitshenti inkolo umuntu nomuntu acathi eyami inkolo yiyo naye kubuza lo mbuzo ukuthi akusikho yini kanti wemprofethi ukuthi thina njengamasamaria si right Bantu abaningi ke bangafisa ukuthi uJesu athi lapha njengoba kuyakushiwe ngesilungu ukuthi all roads leads to Rome ukuthi noma ngayiphi inkolo miyakufikisa uNkulunkulu That's not what Jesus says Do you see what Jesus says Sifazane verse 21 kholwa yimi Ngamanye amazwi yamkela isipho samanzi aphilayo engikunika sona. Yini leso sipho? UJesu yasitshela maqhubana nevangeli kaJohane chapter 7 esefundisa emkhosini ukuthi isipho samanzi aphilayo umoya kaNkuluNkulu ayeza upha abakholwayo ophila kumuntu okholwayo kuwe ngaphakathi uhlale kuwe ukhanda ukuphila. Kholwa sifazane yamkela isipho samanzi aphilayo. Isikhathi siyeza lapho ningasayokhuleka kubaba kule ntaba naseJerusalem ningasayokhuleka la ngamanye amazwi uthi uJesu isikhathi siyeza la it doesn't matter ukuthi ukhuleka entabeni ukhuleka ngaphansi kwa ukhuleka kuphi into ebalekile verse 22 uthi nina nikhuleka kweningakwaziyo thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindisi ivela kubaJuda kodwa isikhathi siyeza in fact sithi siza sibe sesifikile lapho abakhulekayo abakhuleka ngeqiniso bekhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso ngoba yini ubaba ufuna abakhuleka kuye kanjalo ngeqiniso nomoya ungumJuda ungumSamaria ungumZulu ungumXhosa akuthi twa okubalekile makuzwa uNkulunkulu ukukhuleka ngomoya na neqiniso. Jesu indlela neqiniso nokuphila. Isipho asiphayo chapter 7 ivangeli ka Johane umoya ongcwele. Iheritage yakho nenkolo yakho uma ingaholeli kuKristu nokukwamukela isipho sikomoya ongcwele, yonke imthandazo yakho noma ingamihle ibhalwe kahle ibe neyilima ithanda uma ingasuki kumoya ongcwele. To Jesu ayimculisa uBaba uNkulunkulu. Ngoba isikhathi sesifikile. La kungasenandaba ukuthi uye eJerusalema noma ukuphi uma ungakhuleki ngeqiniso nangomoya. Lokho uNkulunkulu akumculisa. Yabona umuntu mase futhola iqiniso selimila abone ukuthi no man konke engahamba kahle empilweni yami. But umuntu lo mthi yakuthanda ukushalaza kade lo sifazane eshalaza uJesu ethethe. Jesu uyamtshela manje ukuthi akusizi ukuthi ukhonze kuphi. Akubaleki ukuthi ukhuleka ngeqiniso nomoya. Kushuthi ayibona ukuthi hayi iqiniso nomoya akalazi futhi akanalo. Enze njani? Abaleke. Noma postpone decision to the future. Wow, lezi ivangeli wathi hey kwase ngiyalizwa. Kusadinga isikhathi. Naye ke verse 25. Uthi ngiyazi ukuthi uMesi uyeza, ukhuluma ngefuture ezayo. Ngokholwa mhla. Uyeza uMesiya, mhla efika ngombona ke ngaleso sikhathi. Ngiyeza ukuthi uyazi uyeza uMesi ukuthi uChrist, nxa esefikile ngaleso sikhathi ofika ngaso noma inini. Yena akuya kusitshela konke ngaleso sikhathi ngokholo. To Jesu leso sikhathi se future manje sesifikile lo ome phambi kwakho nginguye. Manje now is the time of salvation. Maqhubeka nendaba uyabona ukuthi wesifazana waseSamaria khona ukuphila akuthola, but bengifisa sime la namhlanje noma iqhubeka le ndaba. Why? Because I want us to focus kulento Jesu afokase kuyola lana wesifazana waseSamaria ukuthi ukucima kuphi ukoma. Uyambona wesifazana waseSamaria unale pride ye heritage ukuthi ngiwohlanga lwa Jacob. Nakule la kuthombe sikha kuwo sawonikwa baba uJakob. Nakule ntaba esikhuleka kuyo intaba baba uJakob. Uyabona ukuthi lento imenza azizwe ephelele egcwele owumuntu ukuthi she's part of this people. Cima ukoma. But uthi uJesu lo ophuza lawo manzi. Ngoba lokhu koma uJesu azama umkhombisa khona akusikho ukoma okucinywa noma yini. Jesu uthi lokho koma kucimwa isipho sikaNkulunkulu, umoya ongcwele, amanzi aphilayo. Angivale nganaso isifundo sale ndaba. Wonke umuntu unokoma. Sonke, akusibo laba abaphuza utshwala nje ema-tavern abazama ukucima ukoma bakhe. Sonke, abakholwa nabangakholwa siyafana, sinokoma. Angikhulumi ngokoma kwasemzimbeni okuphuza ikofi, njengoba udadewethu ephuza ikofi nje, uyabona uzomela nje naye ekuseni ukuthi acime lokho koma kwasekuseni okudinga ikofi noma. But ngikhuluma ngokoma kwasemoyeni nasemphefumulweni. Uzize ungaphelele, uzize ungagcwele, uzize ushoda, womile. Owesifazane ke wayezama ukugcwalisa lokho koma ngenkolo. Nama relationships from one husband to another, thinking ukuthi le izoba ngcono kunale, le izoba ngcono, it's all the same. The thing is, azikho wrong lezi zinto. UJesu futhi angazi nombono, akamehluleli ngazo zonke lezi zinto. The problem is, uzama ukucima ukoma ngezinto engadalelwe ukuthi zicime lokhu koma uJesu abhekene nakho kusenhlizweni. Lo ophuza lamanzi uyophinde ome. Khona lokhu koma uNkulunkulu akubeka enhlizweni yomuntu nomuntu okudinga uNkulunkulu uqobo. Kwake kwathi ngelinye ilanga ngibuka iDSTV ekhaya. Sahlehlisa isithombe. Ngibona ukuthi okunye ke lokhu namhlanje. Kwakungaze kwenzeke. Yabona makade usujwayele iDSTV, uSABC 1 ongena DSTV awubukeki nje ubhlungu emehlweni, uyahlihlizela nje. Uyahlihlizela. Wazujwayele iDSTV kuba clean njenganasi isithombe usibona lapho. Nqamuka iconnection yahamba. Ah, saba chofe ngishintsha amabattery lutho. Hawu size sizwe ngabanye abanayo endaweni DSTV. Kwenziwa kanjani ke manje ngasasebenzi? Kuthi hayi, anofonela abakhona. Mele beze bezoyilungisa. Hawu nange impela sifone afike inhlalisuthi izolungisa lapha. Manje mayilungisa uya lapha ngemuva kulento abayindishi lesibiza ngendishi. Ngiyitshenti mina uzofika akhiphe indishi noma ngitshenti nje mkhulu umsebenzi azowenza. Afike le anti imele nje iqondele afike nomshini axhume lapha tititit atho hamba yobheka ngithi umsungidlalisa wena. Manje ngiyabheka hawu. Sekuyakhanya kahle iTV siyadlala. Incane into ayenzile. Reconnection. DSTV lost its signal. It had no connection. Now, ngangawashintsha ama-battery azaphele. Ngiyichofa iTV izife izilima noma ngithenga iTV entsha. But the problem, engekho kwiTV. Problem ayikho kwi-remote. It was with the connection. Until i-connection ibuya, then the TV will work. Then the picture will be clearer. Until uJesu acima ukoma, it will not matter how many promotions you get. It will not matter ama-relationships ongena kuwo. Itifiketi abazukulu ney'ngane zakhe ezikutholela zona uzize uproud. It will not matter. Eventually, ophuza kula manzi uphinde ome. New job, new iPhone, the latest, new relationship, promotion. Uthi uJesu sizokoma. Uma sizama ukugcwalisa ukoma okusenhlizweni okubekwe uNkulunkulu okulingene uNkulunkulu. Now let me ask you this question, sesovalo. Uma unomzwangedwa, uma uzizwa lonely, wenze njani? Ucima kanjani lowo muzwa? Where do you go? Uma uzizwa ngathi you are not enough. Usabathe uyazama nalabantu ozama ukuhlangana ubona ngathi nje bakwelinye iclass awufiki usushintshe no wardrobe usugcoba nento ongayithandi uzama ukufitha but still you feel not enough. Wenze njani? Uma uvuka esonweni feeling guilty, wenze njani? Impilo uma ikwehlela zikunetha ngapha nangapha, wenze njani? Izolo sivuke ekuseni, thola ama miss calls ngo-3, angiwezwanga bengilela ubuthongo obude, yabo mani nengane encane. Khona nje ubuthongo obulala, ulala ngathi ufile. Ngivuke ekuseni, yabona ama miss calls ngo-3, kwenze njani? Elinye lelunga lomndeni, zama ukuyibulala. Uyivalele lapha ekamereni kuthiwa uphuze idomestosi. And now what is interesting to me, I'm looking at what the family is doing during this time. Senze njani uma sekwenzeka isigameko esinje? Ingane ziyakhala zithi umama kushuthi akasithandi, akafune kuzwa lutho ngey'ngane, ngoba manje simhlulile nanto bethu zama ukuyenza angayenzeka. Kubindene nje ubende. Wenze njani? What do you do? I'll tell you what we do. Abaningi bethu, this is where we run into relationships. Uvele uyocasha ngomjolo omusha. Ukuvala amehlo umjolo omuhle, ujabule lapha emjolweni. Hamba isikhathi, sihamba isikhathi. Kuphele ubusha bomjolo. Zibuye, zikunethe. Abanye bethu, sizama ukucima ngama-achievements. Sisebenza kanzima, asitholakali sibhizi. Ngiyasebenza. Hayi ngoba ngithanda umsebenzi. Sizama ukucima ukoma. Impilo inzima. okuthusayo kabanye bethu bezenkonzweni. Hayi ngoba sikhola. Hayi ngoba sithanda uJesu sifuna ukucima ukoma. Kunomsindo ngapha ngcono enkonzweni for lelo hour, 2 hours. Ngiyakwazi ukuthulakala. Ngifocus. But as soon as ngiphuma emagcekeni esonto, hawu abuye umsindo. Awukho la ngoba ukholwa, hayi ngoba ulambele uJesu ngempela. Uzocima ukoma. I'll be honest and tell you, where do I go? Jesus says, I'm fighting. In the process, ngisabhalela intshumayelo, Jesu wangambulela ukuthi ngibalekela kuphi. Sonke lesikhathi ngangiyijentayo, ngiyayithandela nje ushukela, ukudla nje into engiyithandelayo. Ngicima ukoma. Uyabona nje bade ngivuka ekuseni isikhala nje, kuwubende nje ekhaya, into yokuqala efika ekhanda amaskonzo. Ngathi yabo, ngizawuthenga amaskonzo. It's too much. At least for leso sikhashana ngidlala ama brown scorn ase bread miller lapha in Morningside. Ngiyathula. Just focus on the sugar. It was nice. But isiyaphela iscorn. Emva lapho bese ngidinga okunye futhi, something else to eat. Abangaziyo bangazi, my weight fluctuates every time. I gain weight, I lose weight. I gain weight. That's why every time it gets hard, I'm anxious, I'm bored. Angibalekeli kuJesu ngomile, but I'm a fool. I keep running back to food. Where do you go? Now, what happens, you know? For a moment, I'm numb. It feels full. Iyagcwala iglass, uyabona? But after time, slowly but surely, I'm empty again. And then I go back, I try to fill my life with more food, and slowly but surely, I feel empty again. Are you not tired? I am. I'm tired of wrestling with food. I feel like food is controlling me. Are you not tired? Now, most of us think ukuthi uJesu uthi uma uphuza amanzi kuzokwenzeka nje. Well, usho njalo kuJohn 10 ukuthi ngizwe ukuthi babe nakho, babe nokuphila kuchichima. But this is lokho ukuthi uJesu mayebuyisibili. Imzimba yethu nesono lezi imbobo ezenza kuvuze zolungiswa esebuya isibili. Into ayenzayo uJesu manje nenhlungu yakho nenhlupheko yakho nazo lezi imbobo, uthi uJesu uma uphuza, you will be, the source will be in you. When you are in the source, then there's no need ukuthi lokhu fill in. You will be in the source in the Holy Spirit. Awuseyukoma naphakade. It's a new week. Njengoba soqeda la, I'm already aware that I need to fight to go to Jesus, not to scones, not to food. Where are you going to go, ukucima ukoma, this coming week? Jesu ophuza lawa manzi uyophinde ome. Kodwa manzi engimnika wona sophinde ome. You know why Jesus engakwazi ukusho njalo? Because esiphambanweni woma esikhundleni sami na wathi ngomile. I feel empty. Unkulunkulu gcwala kwakhe konke. Wathi empty. Ukuze mina nawe singasezukoma naphakade. Stop running to these things. Run to Jesus. Run to Jesus. Let us pray. Lord Jesus, siyakudinga. Moya yethu yomile ngendlela eyiningi ezahlukene. Nemizimba yethu ibuthaka ukubambelela eqinisweni lakho elisizayo nelakhayo. Uma singalekelelwa nguwe, zizosibulala lezi zinto esibalekela kuzo. Sisindise uhlenge, Nkulunkulu wethu ongcwele, ukuze sibe amathuluzi amahle ezandleni zakho ongakwazi ukuwasebenzisela umbuso wakho nokwanda kodumo lwakho. Moya wakho weqiniso ophila kithi mawusahlule ukuze sophilela wena imihla ngemihla. Bakhona bala endlini abomile abazwile izwi lakho. Maye khona Nkulunkulu wethu ongcwele, ungamvumela athule. Kodwa akwazi ukuza Nkulunkulu wethu akhale kuwe athi udinga usizo, athi uyafisa ukwamukela la manzi abo ukuphila phakade. Sicwase ngomoya wakho, usilekelele in this new coming week in all sorts of temptations, weaknesses, ukuba siphilele wena. Udunyiswe ubajazwe ngoKristu Nkosi yethu. Amen.